Yeah. Winkers. Rapa mjini shule na tufunza tunajua. Siamini misukule tunataka kutusua. Usinikose, we mbish bisha hodi. Utakuja upote, hatungae kama gold. Hauzipati sokoni, sile vitu priceless. Maja kifika shingoni, kutoka po ni your confidence. Trust no one, be alone in the mission. Behind is the clan, without any information. I fulfill every gap, master of the rap. Bitikiwa boom bap, top of the list. 20 so drill na traps. Vanista Wingers, chakali mbele mpini. Hatukone jiwa kweli, ndo mana naifanya mimi. Tambuo ujiwa mwenye bongo clever. Na flow akapela ta kwa luga Kiingereza. Na changanya pamoja, chongo na makengeza. Na wafunza wajue pia kwa picha bongo flavor. What up? Saidi ya Dr. Vina Vanista, hilo ndo langu jina. Wingers, tena bado niko wima. Na jabini sio rahisi kunipima. Saidi ya Dr. Vina Vanista, hilo ndo langu jina. Wingers, tena bado niko wima. Naja mimi sio rahisi kunipima. Sijasema mujitoe, amujitenge kando. Taka ukombozi jikomboe. Epuka wana migambo, najaribu kupando. Naishia kubaki chini. Wengi wanajipanga ila wana roza. Kwa nini jaribu ni kuwa makini? Msiamini kila kitu atakama nimesema mimi. Serikali kuya fake rappers mawaki. Chungeni trespass, this is private property. Mekuja na wenzako bora mrudi mlipotoka. Jumtachezi ya kichapo pale mkisha roboka. Mistari hii ngumi narusha wanakwepa. Wenye rap katuni waki rap na wacheka. Hata nizime vipi lazima nitasikika. Nipeni sit mic na bita kufunika. Wakwapa bana buwa ntawambia ninachojua juu ya beat. Kama hii sio rahisi kupumua. Mziki wa hisia vile unavyohusia. Kichwani mwaku nupanga pesilimia. Na mini ya wishi milele ya nini wogope kifo. Sio busara kunyo sumu. Magume anafanywa simple. What up? Magume anafanywa simple. Saidi ya Dr. Vina Vanista, hilo ndo langu jina. Wingers, tena bado niko wima. Na jamini sio rahisi kunipima. Saidi ya Dr. Vina Vanista, hilo ndo langu jina. Wingers, tena bado niko wima. Haja mimi sio rahisi kunipima. Kati ya vibaka hapo wezi nipata. Kila nikifika wote wanadata. Nko solo sina mbogi. Hapa hamja niweka. Mbona mseme sitoki. Sito acha kubuna yangu akili haichoki. Sia funzo uhunu wala sia wahi kufosi. Niko macho daily. Na kesha kama popo kujijenga kimadili. Sizi ogopi changa moto. Wabishi pangeni msafara zaidi ya ule wabata. Sijikute vinara hii game ndo inaanza. Pitia na hii hapa. Mina wambia musikie nye marapa. Tieni vichwa maji moja moja na wafuata. Kweli napita juu Saidi ya Dr. Vina. Don't ask his who Vanista ni langu jina. From the ghetto writers tena bado niko wima. Vile na jamini sio rahisi kunipima. The bandit brain amuwezi nichanganya. Real hip hop naifanya. Real hip hop naifanya. Saidi ya Dr. Vina Vanista, hilo ndo langu jina. Wingers, tena bado niko wima. Na jamini sio rahisi kunipima. Saidi ya Dr. Vina Vanista, hilo ndo langu jina. Wingers, tena bado niko wima. Na jamini sio rahisi kunipima.